I'm at zenberry.com. Super vibes.
Okay, chimzi ti hani wanga ivendi ndiyo faza muntima mwanga ivenda ti umaraza hazazako amadindi wa misala koma siku tiwa kuja madifunga dira ni mayamiki azome umandipangira tima wanga umanyadira kopanda iwe inendi ndani nyanga moyo wanga pano ujira chani
ndiweweka. Chili chonse ndika panga tima wanga unatenga Diweweka umarasa paliponse umafika chili chonse chima sinta.
www.amadzambiri.com.